This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Siglandao ngoku ethi beyond the stage, you know, beyond the stage. Ukanike namhlanje siniphathele iqhiyazana kumaqhiyazana akhona aseMzantsi Afrika, a very very strong woman, umntana okanye usisi omhloniphayo nomthandayo uThixo, regardless of imeko adlule kuzo, kodwa she's still standing and is ngathi akhona yenzekileyo. Sithanda loo nto leyo ke, kodwa ke nalaa ndawo yokuba ngaba mphulaphuli xa kuthe kwenzeka loo nto yenzekileyo kuwe, kunyanzelekile into yokubana uwe and kunyanzelekile into yokubana ukhale uthini, because part and parcel yokuba ngaba udlule kwinto yonke othe waba kuyo. Ungakhange ke ukulile, ungakhange uthini, awusoze ukwazi udlule kude kuphele. Kodwa ke sizawuva ke pha kuye kabanzi into yokokubana uthetha ukuthini na xa esithi. Andizukuxelela uba ke uthini, uzawuzixela ngokunokwakhe. Masimamkele enkqubeni. Molo khaya.
Molo bhuti Anele.
Ninjani?
Kuhle bhuti wam, uba uyasinceda, kunjani ko?
Enkosi, siyaphila nathi. Sibulela ke uThixo uba ekude kwalapha ekunye nathi, and ke sisamcela kananganjalo into yokokubana angadinwa sithi. Sometimes incwadi yeBhayibhile yasixela into yokubana sona ngokucinga nangokuthetha sigqithise ngokwenza. Ezinye izinto ke sizenza singazi ukuba ngabasonile, kodwa ke funa silibulele ke ixesha esithe salifumana ukuba yena enguThixo ezimpilweni zethu, ngoba ezinye izinto mani siye singazi noba sidlule kanjani nakuso. Ubona uba Nkosi yam igrace yodwa le. Welcome to Radio K Pulpit.
Thank you so much, Anele.
All right. Mandikunikeza ke ezintambo ke sisi, uzibulisele ngokusesikweni and ube sosixelela ke into yokubana usisi ngusisi bani na.
All right. Thank you so much. Let me take this opportunity and ndibulise kuba kule bonke be Radio Pulpit. Kamfundi ngulona wakwamgoqe, ndiyithanda ke iNkosi, ndisindisiwe. Amen.
Amen.
Well, that would be it. But I need to introduce myself.
Uthando ungavakali kakuhle ncam ke, andazi mhlawumbi noba inoba yindawo okuyo na. Ndifuna uqiniseke ukuba userumini, because ingathi khona indawo yobana echo ungavakali ncam ncam.
I wonder. Okay, let's try to move.
Esakhangela ke njengoko betshilo ke wathi ungulona. Miss Mgoqi.
Yes, but I mean.
Ya, yeah, ingathi noko uvakala bhetela nangoku. Busathini ke sisi?
Okay, ndisatsho futhi ukuthi ndingulona wakwamgoqi. Ndisindisiwe ke. I regard myself as one of the most favored and graced by uThixo. Ngiyamthanda kakhulu uThixo. And yeah, thank you for inviting me.
Wow. You're welcome. You're welcome. Sisi, funeka sikhawuleze nje siwagawule siwarhola kodwa ke phambi koba senze loo nto makhe siqale sijonge apha uba ithini na into. Sikwamkele ngale ngoma ethi Woza Thixo Wethu.
Yeah.
Okay, okay. Masenze ngolhlobo ke mntasekhaya. Mandithathe ezintambo ndizinikezele kuwe. Ukhe ukuthethe nathi. Usixelele namhlanje into kokubana siza uthetha ngantoni nani. Ufuna ichaza ngokwami, ndifuna uyichaze ngokunokwakho uba namhlanje siza uthetha ngalento ithili. Mandithathe ezintambo ke ndizinikele kuwe.
Manbulele ke but anyele kakhulu e studio. Well, I am into an initiative yoku addressa abantu, or rather to educate or give a testimony in the mental health.
Mental health.
Yes, but in mental health again is a personal condition with regard to their psychological and their well-being. And but anyway, the burden of mental illness is very high, yet the opportunities for promoting it are neglected. We've heard from time to time kuthethwa the issues of depression, they have been addressed, the issues of suicide, they have been addressed, we've heard about violence, but without identifying perceived causes and the potential strategy to respond to them. Kahle yenziwa yintoni ingxaki ye mental health? What are the actual causes of it?
All right. Phambi koba ke singene sibe ngathi siyangena nomcimbi uthetha nge-mental health ingakumbi phaya ekuqalekeni funeka siyazile uba kahle kahle xa kuthethwa nge-mental health kuthethwa ngantoni na. And into abantu uqhawule ndifuna ube kanti uyagxininisa kweli cala kulwimi oli sithetha ngalo lesintu ngoba le program le yiprogram yesiXhosa. So uninzi lwabantu funeka bevile into kokubana xa sithetha nge-mental health sithetha ngantoni na. Anditsho ke into okokubana ke unganga mixi na, but kodwa ke isikakhulu funa sihlale apha kulwimi lwethu.
All right. So as I was saying, ingxaki ye mental health, it is uxinizelelo yengqondo, it's a psychological well-being of umntu, as I've said. So siyeva kabantu kuyathethwa nge-depression, siyeva kuyathethwa nge-suicide, siyeva kuyathethwa nge-violence, abantu bayazibulala. Kodwa asithi sifumane abantu abanikeza i-awareness yoba zintoni kanye kanye ezizi-causes ezinobangela wa lento kuthiwa mental illness.
Yes.
And also i-potential strategies into sinokuzenza to respond to them. Singenza ntoni ze sikwazi uyilwa le nto.
Okay, simamela sis.
All right. Ngenxa yexesha ke but anele, I will just ndizothetha, allow me ndiye nje kwincwadi yeGenesis, but ndifuna nje uveza into ethi i-mental illness or mental health ine prominent reasons ezenzayo, which is the pain and rejection. But ngenxa yexesha ndifuna nje uya in the book of Genesis kwistori sikaJacob noRachel noLeah, if you allow me.
Yes.
Reason why I saw a need to share this scripture is because I want women to understand that pain and rejection is part of life. Ithi iBhayibhile uJacob loved Rachel because she was beautiful in appearance, and ithi uLeah was hated ngoba wayengaboni enengxaki yamehlo, and was defined by the society as someone who is ugly, because we live in a time where beauty of a woman is measured by the standard of the society.
Okay.
Then ithi iBhayibhile uLeah wabona ukuba makamzalelwa abantwana uJacob so that she can be loved and accepted by her husband. Then the Bible was conceived, waba nomntana ngumfana wathi igama lakhe nguRuben, which means which means behold the son is born. Ngoba ekuqhayisa ukuba nayo uthi umphendulile, hoping that her husband will love her. But that did not make Jacob uba amthandi Leah, because in his eyes, she is not perfect. She is not beautiful. Unes panika zuba angathandwa indoda ngoba society ithi umuntu okumele uba athande nomele uhlonitshwe ngomuntu okumila kanje nothetha kanje. Then waba nomnye umntana Simon, hoping to be recognized by the husband. If the third child was Levi, what in Shambi, I am not serving this man enough. Let me try to up my level of submission and obedience to this man so that this man can accept me. Because and the society make up what is fit for. But when we get to the fifth child, it is by Bile, Oslanundana, Utekaksika, Ugiti by Bile, then she sees bearing. What ya are? This time, no, in the jungle, focus yami jungle, Utito. Umaba is jungle, Guaneli Sabandu, Abandino, Mileo, Okani, Indo, 2019.
Of course.
What this time I will praise the Lord and his name Dunda Nazo watching Judah. And that is when at that point that is when she realized that her efforts did not make this man to love her. Which teaches us a technique to overcome our condition. It is to change our perspective. Kumele singajongi izinto ngokwemeko ephrezentwa ngayo ngabantu kuthi. Be it awuphangeli, you are going through divorce, or you are facing a domestic abuse, but you refuse to die in that situation. Refuse to die there. Do not die there. Change indlela obona ngayo izinto idirecte kwenye icala idirecte kuThixo because thina senziwe ngokomfanekiso kwaThixo.
Amen.
If you have a structure esingabonwa ngabantu siright kubona because we live in a time where women cannot even step their feet outside of the door bengakhaba fake makeup ne weave.
Nkosi yam.
And as much as singayazi the deep impact that it has in our lives as women, but it's mulala kakhulu. Women needs to be taught, needs ukuthethwa ubaba kwazi ukamkela. They need to understand that they are enough as a woman, you are enough. Because it causes a pain, no feeling rejected, no basket, messy, and I'm trying to see depression.
Oh my goodness. Pula sekhaya ke ndinethemba elikhulu into yokubana sizawukhawuleza simfumane kwakhona make ndenze ngohlobo ngoba usaqhawukile sisafuna ukwazi into yokubana uthetha nge-mental health.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.